Isithombe 24. UPawulu eyisiboshwa eRoma. Izenzo 28 verse 16 kuya ku-31. Lapha ubona uPawulu eRoma. Waboshwa eminyaka emibili. Kwavunyelwa ukuhlala endlini ayayiqashile nesotsha elalemqaphile. Wamkela bonke abafika bezombona. Wabafundisa ngombuso kaNkulunkulu nangenkosi uJesu. Wabhala izincwadi kumabandla wonke awavakashela ngaphambi kokuba aboshwe. Lezi zincwadi ziseBhayibhelini ukuze bonke abantu bafunde ngezindlela zikaNkulunkulu. UPawulu wahlushwa ngenxa kaJesu, wayehlala eshaywa futhi ekhandwa ngamatshe, elambile engenakhaya. Ekugcineni amaRoma ambulala. Kodwa uPawulu, encwadini yakhe kumaRoma, wabhalela bonke abazalwane. Ngiyakholelwa ukuthi ngisho ukufa, impilo noma ngabe yini edaliweyo, angeke isahlukanise nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. UNkulunkulu bonke abakholwayo futhi besebenzela iNkosi nomsindisi uJesu esimsebenzele futhi siwufakazela umyalezo wakhe ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi uJesu uyakunika impilo engunaphakade noNkulunkulu.
Ungamncishinda uJesu wazithwali izono zakho, nangu semi engqongqotha, monu zomngenisana. Uyinkosi yobukhosi, sheshulale lizwi lakhe, umvulele inhliziyo, thana ngena Nkosi yami. Uvumela okomhlaba, kepha uKristu obethelweyo, kana ndawo yokuhlala enhlizweni ayifela. Uyinkosi yobukhosi, sheshulale lizwi lakhe, umvulele inhliziyo, thana ngena Nkosi yami. Konje awuna sikhathi, nangu Jesu usabiza, namhla isikhathi esihle, ingomusa alifiki. Uyinkosi yobukhosi, sheshulale lizwi lakhe, umvulele inhliziyo, thana ngena Nkosi yami. Tela konke tela manje, olo musa luyadlula, masinyane uzokufa, akungabi ezonweni.